Get up.
Exclusive from hotvibes.com.
Let's go, it's Kane out of the building. Nipini kisha majuzi wako pisa lewe yanga. Wakali siwa kamba wama jamba chetiawa. Waponya wangu ponya tingo kwila takwawa. Wamene yanga chai vili sikso takwawa. Feeling the game wanga mwana mudai. Paniri mwanga kampla skuli beine wataika. Zininganea meba flow ndine vibe. No life aso atima bana one bar. Ani nga siwa kuwapa nikalibo siwa kamba. Feni funo kamba ninga change no bolo free rapper. Ziningename niri ya ninkala usi jamba. Jimu bafana so muzo sifi. Banga, ni wangati wanga fike pali inende wapa flow icon dia ziwa bine. Nika sirize ni wapasa na chifine. Kulibena wena nguwa nipo hapa nise. Hey, atindine wavinyanga. Everybody calls me wavinyanga, wavinyanga OSK. Atindine wavinyanga, but still sini wada. Hey, atindine wavinyanga. Everybody calls me wavinyanga, wavinyanga OSK.
Exclusive from hotvibes.co.